Fumisha pesa.
Mix a boot.
China maso no wanda ni mapusha poba ditish de kanso parimura osambira na mawano tinapwero wina vamisura ni vakwani no wanda ni macherera kutini pange plan ninge na paripo secheni vuna cheni mane
Walimba pano paziko so that inayo wapanga kwa bino life my team kuna bana bako kompreni daily afunika skufizi futi na my uniform afunika wakula kwa vakutia munyumba so that ibana bako wakutia bino soup osambera teka nungo kapane baba kayo ufunika na yu usalula daily
Zimano Zimano kata kuseni tumenye ngondo daily jingwa dama matipanga haso
Basi, ufumishe pesa.